aragtida u kaahinaane ma og tahay tarta afaa oo indhahaadu tahay nuur aragtida u ka hibaare moogtahay ma ogide qalbiguna agtaadu udgoonay ku nagiyo unugyada dareenkaaha amarkooda haysaay moogtahay qalbiguna agtaadu udgoonay ku nagiyo unugyada dareenkaaha amarkooda haysaay moogtahay anigana afkaygiyo addimada is eedo aramidu iridate olalbayga baxaye hoobaxaho ayaan keen samaaye hoobaxaho anigana afkaygiyoho addimada is eedo aramidu iridate olalbayga baxaye hoobaxaho ayaan keen samaaye hoobaxaho ayan ken samaye obahaho